Shoskia, wakisema, washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nana sema, mali tumefika watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika watu pati tena, watu pati tena, pati tena.
Lisikia squeezy madogo wanarapu, nikajiuliza wanarapu nini? Niko ulingoni waloomba pambano, mbona siwaoni na jiona mimi? Mini kishuti uwaga ni moto mtani, ngoma zangu noma. Mindo rapa bora kutoka Kigoma na inifata baba levo nyuma. Nivyo rudi bongo wa Mbeya, wakaja wakaniuliza utabato na nani. Nilichowajibu hizo misi naga waulize mitaa mnaza ni nani. OGOP fake rappers mina tia X. Neza kurapu ni kila karanga, umziki kwangu mimi mwepesi.
Wakisema washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nana sema mali tumefika watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika watu pati tena, watu
pati tena. Wana data na burst, data na flows, data na fame, wana ngangana tuna kufanya mziki wapate madame. Nikitoa mkwaju jua utasambaa kila sehemu. Wanasemaga na tema macheche na moto ni lit sana fire flames, lit sana fire frames. Sina muda waku west, plans nyingi money haste. Kila muda tunatafta pesa wendelea kubus chest. Wezako tumecha kuchapa watoto wa mjini, ya nini ma stress? Kumzi zao ndogo sana taku kutembea na jua ofiti rest. Wanakubari ila na jua watakataa. Watoto kishua na jua balala toto kitaa. Maneno tumambiwa wanadamu hilo wezi kataa. Tukotimbia wanda juo bala, tunapoputisha tunajikataa.
Shoskia, wakisema washateleza sasa ndio basi tena, hatuna cha kufia. Nana sema mali tumefika watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika watu pati tena, watu pati tena, pati tena. Mali tumefika watu pati tena, watu pati tena.
Yo Nuru, what's up?
Nuru, what's up?
Lunya,
Lunya,
Zuma,
Zuma,
Nazaleti,
Nazaleti, Nazaleti.
Ho, Meko,
Meko,
Meko. Yo Pacha, what's up? Another one,
another one, another one, another one.